Bobo Made It.
Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi Simans, you can picture me stunning. Brazen smoking majani, kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Nombo sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado nomba tua, bado jashua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mizigo shigei tua. Bado shijua mropo kaji, bado mkachi, bado na uchubua. Nasio kama sidete, sijona wakumu expose. Kesi zikileto zinafutwa, case closed. Sikali kwa geto za kufunjwa, of course. Rada safi na vizia watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest, miso mtu wa mikacha kacha. Fuck these rap battles, mina chene atacha kacha. Clean utazenea memba wa kacha. Tamba ni kwa sipo, tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa la fumishe sio za poda. Yanki nguvu kazi, kazi kazi nguvu ya soda. Tofautisha utamu na kusijoroda. Mitatu na utokia migumu, kipigwa makofi tunarogwa. Kila line violence na sikia obvious ukapime. Chinkumbushe nyuma mishkio mbio na time machine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno linakata sime. Muliza fande ngogo tarime. One for the money, two for the shows. Three for a head, 24 for the girls. Five back and six for my dogs. Eight for the hoes and ball. Yeah, kwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu ntoke na mziki wake, hauziki tena. Mpaka visasa ndo bas tena. Mjini pasito kinoma, tunashare madem na storytellers. Staki nipengwa, rataku nibisha. Muda ni okwangu, wataku nipisha. Staku tumika kama bazooka. Pena na pepa na ntoshiku imbisha. Wakija wata wanaka. Segon oi badada badada. Hadisi wampatu na soka kibish. Back and forth wana ha ha. Back and forth wana ha ha. Sore mkapu mini mga ga. Way back up and doing this shit. Kama siyo shiva mini master. Me and my niggas we eco hanging with beautiful people. Siyo tuku wana kula bata. Kama siyo hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Girls are not salty, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. Nyo chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya bye bye. And then I'm back, yeah. High level slayer, moving like lawyer. But guess what, player. Usfollow peji yangu kama unaona na kusea. Follow shila wadu kama unaota futa mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigo slab. 10 bags in my pocket, closing it dale salam. Lama zote zangu mimi, wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling, saving my shangu matam. Lama lama red pajama, yes I rap my mama. Wanao save it top dog, Mungu amenibariki sana. Wabona niumbia mabaya na battles choki pambana. Saving na lipo adi kula na kila na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Dio mana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa mda wote. Buzi na kuja hii section kama dedication. Kitatu na pambana bila bifu. Na pesa tunazipata cause na chana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu ya popole kwenye ugomvi wanakuaga kani kama mbwa mwitu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo toku poa ghetto kwenye majakuzi. Tabia sinendana na michuzi. Muliza sugo wizi na wasungwa vipi hawa toto juzi. Hainaga vipi mo chuki chuki. Hatuita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Na kupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dachaveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoko na kosa amani. Bogi kubwa na kujiana kali. Boga zinataka nizila tasikijua natoka na nani. Bosa nkila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndome kusima. Kazi tena huna. Pisi yangu waikusu kwa ushima. Mawajo kwenye noti. Yeye na pochi. Toto kama abi unamletea yo toxic. Kazi nishefunga hawa ingia watoki. Nye ni vichekesho mkaikize na mpoki. Saba na itaji huduma. Natema magonjo sugu so mnaitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Miziki kaji ya melody so abari ya tuna. So abari, mini, mini, mani mao. Nipo juu na unitoy. Mimi ndo mamulize tatoto badi Mario. Omulize kapo mwache peti mani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really, unanitia madem. Unanitia magema, tuifanyi for fame. Hikitu, wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kunja, hatuifanyi for fame. Hikitu, marashi na smell safi. Na mhata sema pasi. Got na fast grassi na penda maua. Nweke na mix singer, nweke na deep voice. Nweke tako biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wabwesha kwa kivumbi. Siali sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojita mbuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbu. Usha mi wa kwanza. Msinilevi basi sungumzina nialianza. Igema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanya kwanza. Wa kwanza kusign na major label Sony Music. Wa kwanza kushabikiwa na students bila school fees. Wa kwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wa kwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Na yosha iskia ile nyingine mbao ni mbovu, this is fixed. Tofauti ni kubwa, this is sick. Zineza zikawa nyingi, but this one is the real session 6. We out here!